Tomiga babi no tagama umalumega zupila nje sanu boma boma logo zumbiye mothando lama uthenga bangani uhlushwa umbathe msebenzi injabulo ikenuna 17 day ingabe uyintandane ushade nomuntu ongamazi uphila impilo engamangazi ayi abantu bayakusangane uphila ngovalo ongalazi ushoda ngemali ayi ayi
ushade nomuntu ongamazi uphila impilo engamangazi ayi abantu bayakusa